رادیو تمانی که ده کباروجی امه ای فول فول ده
kede kabaru jame fulfulde aljumar sappo e joy lewru mars sappo e jeppi yande jappiri masilimaaji chapan enay e joy mi den tawayli message la presse do bomoko do jottino nodo kabaru jidi umar way galo sikirabon competitive de fa handir murter musse ngabe do wonde e jokkitede kenen imma darajan gonde wadde nokko noddirte da kay fa jottoda bomoko kany e kati be gadi noddango fewde la mo yalla hon dido tidalaaji hadi himirede jokala ko tunere juppetele dende bamako nokko no dirta lafiya bugu wattu jono edo tunela no gonde ottede ton wo holli tiwiide belti ke sanne wodan to dukko ni tiwiide belta ke ne o do golle fiwi wayde tan e deder le ngalure sewar nde hanken wiyam wo mangal pade goto kanyum wara ton wakkati no ga yamde wiyam wo ne bardo mo so yadi e malfal mako ngal i won non sembe kabaruji dum jogi non do kikirande bi bismillah modon e hadade tal ko musse ngabe puddi der do murtere balde sappo e joy leedi meden di wattu jone imma daraja no gondi e wadde le hen micciti den wide ayam kanye pelle societe civile en godde fa no gondi e wadde do hen imma daraji muuden kenye dubbe ko liti wide fa jaara kay garda bamako do kati do fu majiri jano gondi e wadde be ngadi noddango fewde laamo jialon dido tidalaji han hebnire jogala ko yaayi fa kebe famtar kedden Usman Dikko
betay kenya yerobe kati puddi majere rentinde ko buri temede kewde yimbe leboli be maji be dardi jogal hebre fanati dalal l'école ka ila sappe go mars jabindu syndicat janginobe ngadi murtel mu golle nyalade sappe joyi gol dandugol golle yo tagal murtereji kadidi golle le janginirde leedi de murtere golle anataba leedi meden fu le region ngaji cercle ngaji fawarde e pare godde classeji fu an kedde uddade moti janginirde gollanoro hore mundu yeyi sultere pakka ka jati kay fawarde bamako sarabe sukabe jangobe be wambe e bale halanane en no gonde humanade fawarde e wadde noddango fewde syndicat ngaji di kany e gouvernement yalla tidala ka na hebane jogola kenyen hebe mobe dike nokku burdi travail fa kolita metimu en beta alkemisande wadde sukabe l'école jokini murtere mu en golle le fabaade janginobe de yaltini hono sukabe l'école jangobe le janginirde gollanoje ko emu en jango walde auditimbe janginirde jamiraade le malido bi ngadan batu mawdo fa kaldal hebe hakkunde syndicat ngaji di kanyi e gouvernement heedi ay pamka yo ndartude yalla gouvernement ana hunchana dum ben hore
janginobe be koliti wid laamo be di tinnude golle o kasen sebbe de lewru mabbe du lewru fevrier ndu be bi jobdiji mabbe di ndokkaka de do fedde musse ngabe tinnibe ndu do talkurle sappo jo lewru octobre hitan 2016 be koliti wid be jarta tiagale di do golleji so ni himmeji mabbe di kuntinaka hore murter dar wonde jokkitede le mali fu e mangal mudun kede mo kanko no dotti zumana kulbalo ko mo sifi do hendo fatti tam Usman Dikko
ana wawi wiyede kadjati yarugol yeso yambali tafen ka assemblée haadi amen alkamisare kenyen haadandu e gouvernement fa kadal fuddita kabar mudun an tongi e do kaldal ngal fa warde e gede kewdo hono yeddugol seraji fanda hadugol jobdiji ce gouvernement wirfaaki e do mudun tatugo ko gollaka ko wana jobdi ndifu sabe wombe murtali e golle fey yogabdo an gondi e jande be joddi en tatcha e hakilam fayse ka waɗi se kabar muɗum yeƴanaka tiɗalla heddoto e wonde
ɓe kolliti wiide keñen ngal ɗo kawrital jaati waɗi hakkunde musse ngaɓɓe fa yetto yo fedde huminine rewrintinde musse ngaɓɓe kañe gouvernement o du haaldama keñen ka komi darti fami noddaɓe ñalawma hannde o ko wala fof koɓe jeɓi sifade le oɗo golle nde ɗo murtere ɓe kolliti wiide waɗaka ɗum wonɗo sukaɓe jangoɓe jande leliyir sukaɓe famaɓe jangoɓe jande jardin dam fa hollitawede murtere ayam nde yettaki ɓeɗo sukaɓe ka ɗum yettawede fo cuuɗi école tati jeyɗi ɗi laamu o jeyi hollitama wiyede jande heɓa e wadde toon saabi de ɗiɗo cuuɗi fo uddama ɗum nokku noddirteɗo kase keyta fa jottoɗa usa yo jottoɗa nokku noddirteɗo couroi rouge do fa keɓen famtade gaare keɗe Usman Dikko Usman Yali Buli ko pewni en dow hen
ñalade hannden fafabo syndicat ngaji ciñinɗi ñande sappo e joyyi lewru octobre tan 2015 nde am du waɗi juuɗe mum e golle o joni o ɓami aadi du fa ɗum huuɓa mali fuu saabi yaltini fay mbaccari yoyi janggoy weli zarden ngaji yalla ko darti ko ana hebe Mansour Kone darane o kabaru politikaku biro AM wonko sefi kedo den dum
e lakre joni fay goto jopaka iude kres ngaji warde zarden danfa ngaji fu ngo ende murtere ko men yidi sara fu anda ende woti
toucher les parents
fetere sara be ka fu kaldama e wi aminata la gondo sangare bugu o wana jiddo o do golle AM kedana ko sefi
c'est pas agréable
hana ko suka be nata ende murtere bingel debbo kanko les sous de l'école ndu wala e jallam o jangata murtere ngande fu be ngaram be jaltin be balde tati ka kambe nyalom goto o tan woni be jangata caggan dum e jokkina jandeji mabbe kambe de mila fe nyalom goto ondu ana heewi sabi dum wonko bonata e jande mabbe de murtere wadi fu o yiwan don tan o yaato minyan o
place pour aller là bas
c'est yiwi sangare bu yaade falaje le jardin ngaji franco arab e di tanga jungo nyaamo maayo bamako go sukabe be lebbitati yaade duubi joyi ayem tawa yegiti dum ben balki sa jakite o ara de kres kany maternel min du savoir wonko sefi kerden dum
ma di dernier sunu
taratar jabine de be ngarino do be sukabe njalta enno minen du mintinay mi acci be njalta be kuliti min wide pati min garta dum alal bare
la pari mi dabo
fay se jardin ngaji yogaji uddama hon kase kita wazijon fawarde croix rouge gouvernement ka walitari do dari do faanda hon murtambe golle be ka
se kiram so ngabbi do be malame ande ngalodo baylil kertor mi joju modo non noddi min do dido numero jididi kalon ko jiddon chapade jeddi joy chapade jitte nay sappo go sappo go chapade jeddi joy chapade jitte nay sappo didi sappo didi dijje gondo nokku no docteur Allah fiya bugo li tawe der wobel wob an ton ton jottoy to so koccee butlaaji muude wattu jono de do dijjere mawde e do wonde bottede ton won holi timbi wi de beltigile o do golle sanne robel wob an ton dumi beltakile o do golle sebde le hen kebata gal musaddaaji muude so bami fa banti ton bidongaaji di hodo fu be ngadoyto di do bidongaaji tam so be ngatti nyamduuji an waawi so kutteji yotto jamarnde ko nayiri bangal cellal na fa kebe famu ngare kede Ousmane Niali Boule Ousmane Diko ko pewni en do hen
direction national kumini do labal etay kadi tundeji holiti wid wottu gol mbonije le diande la fiya bugu to tundeji den juppete do ana wondi e wadde nenno himbe o nokko ana belti sanne e o imadara yogabe do holiti wid eden tore dum ben le wutu gol mbonije di arewbe won wombe do ana botta botalaji kanye manaji nawtarade dum ko kasindini e wi mubben
kono na filidi
yo sadda wadde ni men wadde o do golle e wana wili wonki amen subade widitade tundele men koccam botalaji fawarde e manaji do tidde de men ciotirande du sodobe ben do hore non ciotiran on yeyobe jarameji satuji ben lotiran butalaji di odisabel biden bay hebde temedi di fawarde temedi di chapan nay sefa botoru fu
di tundiji ana gondi en nabede numu bugu e wi directeur national commune do labal e taykadi tundiji woni kanko amadou kamara
di do mbudele nabete do nokku do da kesana satuji ede mbawa yottade 5 cm sapeyoy towefi do men kurata di se tawi ngatuji ana hen satuji men pompan dum jati on do de kewi le nokku numu bugungo
di butalaji di bere be bottata so tobe jinmire ngaji kanye glaseji codata di e wi andibe kabaru cellal di butalaji ana bay wadde to raji bangal cellal e wi mabbe be nawtarta ko den haniri ko wawi renude himbe e be darte be rewbe cela bantude di butalaji sabi lotugul majjita watta fa ngeju nyaw gondi hen di njalta
be kolitiwde wuder no dirtende takamande idum wondi e majjude wattu joono o lengal lure gawonde micite be wirso yambereji ana ngada le sa halledi malindi fa yotto kurtunguji kanye lamburuji funde do wuder wonno e fiyede ton wattu joono yoga yimbe lebe ka fu kolitiwde kanbe lontude be jati won ko landina ka ton fa kebe famtare fa ne kedden Ousmane Diko kanye Mamadou Samaseku
de wuder no ditene takamba yo ila dubu yunere temel joyi le lam songa be dofi yo wudere anditirtene region ngaji sahal mali fanda jimi dun e wonde takamba ana wonde yarde tagal le region gawo isa toure jimo kido de super 11 gawo andini en ko sabi dun kedo dembo
do gawgo artist takamba fuula ton mo kebal artist ko mudum na darani am sadaji mudum den su yalti yambereji dawla e kanye lamburu kambe jati lando tahiroji yalla danko kebi ha ka bakat juno dum do wala fay goto no tata be le yambereji di fa yotti nokku hande o kay pamdi jati na galura gawo sabi fay mbudbe kawata
handen hewa yimbe hinnotobe pamtare takamba le region gawo duma mayga kanye yehi ambala ebe e hinni be dum jimu mudum kewa abdullahi ashbokum andini tiida la mudum batte hebde lontotobe kedana ko sefi
les grands virtuoses
artiste mobe mobe be ande dangal takamba do hono sadu mayga en achawal ma agu kayna en kebali fe yimbe le mobe jukitaade golleji mabbe di
préparer la suite
et oui isa mayga jimo kido le groupe super 11 gawonan odo kaboru en tongi e batte ande kessede et ma ko sukabe handem be kinata ko fe takamba kedda nako se fi
gere gono ganyo
heba na be do ngita sona kulle kessede tawane takamba o gila tuwa wono do han hinade do kinata ko fe taguji jande takamba wajimbinta gaci jondi tan wengidi famna dun dido gaci di min kawri mudu ka haddali min tinike fa hande e tawangal amen gaci takamba
woshe takamba dire
fatere denna sam gol finata region gawo dabareji jawnidi anakasindina falantotobe kebe waaw hala enka yo finata tan waawi heddade jungo men se kala tetrike en
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse et Fédéralité Europe
se krab ngay ñewelu ne les raisons ngaji me indi en pouran do sewar do sembe kabaru do dum haani on ko litti bi wi de won mangal pa do goto barado sewar to hankene wakati no ka yambe yama ne goto jonka borgal kanyum wari moto siyade e malfal mo ko ngal do fa hande joomu yitanga se dum be ngardan fa no ko no dirte do wata buna idum ne laamu an songo les raisons kawo be kolliti wattu jona jogitol ti Allahji mawdu ko nayri bangal suudu doktoro ma ko wondu tondu dudo suudu doktoro darnoma il hitan 1960 wakati ne modi no dima ko modum ko litinde hewbe ñoobe ñaloma hande no so ngaddama ton tan wajibu sinade len yeli ledde gonde tonde dum won watna go mo tobe be ngadi no dango soodi e laamo tinno faabo ko yaawi sekrab do katten kikidaande do kabaruuji meede di min jooti on sanne hedaade heejo jame ka fande kedde hedaade honno andir ronno do e seede yewtere meede de ana woodi wassalam
sido tamani